sifuna ukuphasa miso hamu kwami nawe sengaba umame ngokumbekezelela kuze kufike la ngiyazi baningi abangcono kunami kepha wena ukhetha ukuhlala nami lokucela utayela kunoboya hlala wazi izifiso zakho uzozifeza nami ngifuna uyonyathela emagcekeni akobaba mkhulu ngokusemthethweni ungukhethekile kuzo zonke izintokazi okwenza kimi abandeli bani ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ungazisoli ngokhetha lensizwa eyimi
Oh, yeah.
Zeldi tato wami sonde zedusa.